VJ Vector, VJ Vector.
Mamazi wanataka niende bash, bash.
Machali wanataka nifike bash, bash.
Zungu na mkamba sizi clash, clash.
Fire na mafuku ya ni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bash, bash, usitoke bash, bash. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bash, bash, usitoke bash, bash. Kwa mdomo ni meja za machuinga mna gat. Mashwari wakicheza maping pong na ass. Mavela tunazimosha kajiko na gas. Pigia kina niko timo na mwes. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby back it up, mina penda that ass.
That ass ina bounce marvelous. Usiweke back, mina penda ukirivers.
Leta man blinks na makoro. Kama na blacky basi wacha dema do, ro. Kama taki pigwa mbo, wacha kalale guest room na magodo, ro. Kama taki pigwa mbo, wacha kalale guest room na magodo, ro. Mamazi wanataka nende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Zungu na mkamba sizi clash, clash.
Miuya na makuku hiyo ni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bash, bash, usitoke bash, bash. Bash, bash,
you know who it is. This is VJ Vector, the mix terrorist.
So I'ma go help my girl Kush with her back. Hear the hot crystal, fatakuwa iyo bash. Bash, bash, leo ni bash, bash. Tonight takuwa ngori. Leo mimi naitwa Njeri. Nataka kula mundu ya baby. My milkshake brings all the boys to the bash. Ninjo yule dame, yule last. Ninjo egg game, where's it touch? Nisi chezi na trash.
Mamazi wanataka nende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
The mixed terrorist himself, VJ Vector.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, toke bash.
Tizama, tizama, den yako wakijipa ma. Leo siku hata hita na Peki fofo kama zimama, zimama. Kunguruma na kutinga man. Na kanyanga kama Timbaland. Leo linduru hata toa. Akio wivu na ipomo. Abujiru salu.
Follow Vector on Twitter and Instagram at VJ Vector TMT.
Skiza, nasama iza ma, iza ma. Deo nyako wakichipa ma, chipa ma. Leo siku hata hita na Peki fofo kama zimama, zimama. Kunguruma na kutinga ma. Na kanyanga kama Timbaland. Leo linduru hata toa. Akio wivu na ipomoa. A baby rudi salu, a salu. A baby rudi salu, a salu. Baby rudi salu, a salu. Baby rudi salu, bibi uta rudi salu. A baby rudi salu, a salu. A baby rudi salu, a salu. Baby rudi salu,
VJ Vector, VJ Vector.
My man, shugle wali dede, a dede. Na mamoto excess, na waroro ware. Na machupa express. Jam yako meza yangu express. Mawete tete tete tete. Matiki tiki. Manyuma nono na manene. Manini nini. Mawowo chini ya maduve. Kwa kitanda taka tuzi kwende. Mbio mbio chaka taka tepe. Natoa tenje kuwasha kamenje. Sema ngwashe. Sema iza ma. Jam yako akichipa ma. Leo siku hata hita na Peki fofo kama zima man. Kunguruma na kutinga man. Na ikanyanga kama Timbala. Leo ilinduru hata so.
Yo, yo, yo. Kuna vitu miupenda. Sikila mahali miuenda. Kitu kini bamba nimependa. Nikujaribu tone pato keta weza cheki. Simependa kapa na joki zitoka. Vilo zito konfanya kari na choka.
When I say pull up, you know what I mean. Bring that back.
Vector.
Kuna vitu miupenda. Sikila mahali miuenda. Kitu kini bamba nimependa. Nikujaribu tone pato keta weza cheki. Simependa kapa na joki zitoka. Vilo zito konfanya kari na choka. Cheki kwanza kundo sonfanya jasho inatoka. Asikia kuzitoka bila taku niogopa. Si uli nisho muta why nitoka. Ata nkenguka muta koki nikota. So wind that booty baby, wind that booty. Suna jona penda yako tu sambuli. Wind that booty.
Shake it till it never break my
like that.
Don't hold back, let it go now.
Like that.
Let your money make a jump now.
Like that.
Let me see you go roll now.
Like that.
Bring it up and let it roll now.
Like that.
Love the way you make it.
Approves of him, and your sister is dating him. It's VJ Vector TMT. Follow Vector on Twitter and Instagram at VJ Vector TMT.
VJ Vector, VJ Vector.
Jaber soda milk odi, songa karibu mami dance odi. Mini dereva wendo konkodi, mini tenanti wendo landlordi. Na nyuma yako Range Rover, na figa yako chupa Coca-Cola. Ukiniguza mina mwaga mala, ukizungusha mina gugu gaga. Get me kacha kosa get me kam, ting ni malo kosa get me ping. Mina penda ukirundoga, mina penda ukiwinyoga. Get me kacha kosa get me kam, ting ni malo kosa get me ping. Mina penda ukirundoga, mina penda ukiwinyoga. Atotire, move ya body, napenda sana vilo na katikare. Pindukare, nikuchekire, kiuno chako mami nimechizire. Na nyuma yako Range Rover, na figa yako chupa Coca-Cola. Ukiniguza mina mwaga mala. ukizungusha mina gugu baga.
Kacha kosa get me come, ting ni nalo kosa get me boom.
Okay.
Mina penda ukirundoga.
Hated by many, loved by few, respected by all. Shit, look who it is. It's your favorite DJ, VJ Vector TMT.
Masai ukaruka, analinye nyegea Chumani kwenye shuka, dina nitetea Mzungu kawehuka, rime mkolea Laki makonde, laki chaga
Laki chaga
Wengine adi wanywe pombe, ndo nalimwaga
You know who it is This is VJ Vector, the Mixed Terrorist Mixed Terrorist himself, VJ Vector.
Uno likitepuka, uwezi kutembea. Masai ukaruka, analinye nyegea. Chumbani kwenye shuka, lina nitetea. Mzungu kawehuka, rime mkolea. Laki makonde, laki chaga.
Laki chaga.
Wengine adi wanywe pombe, ndo nalimwaga. Umbela wima wima, inatokea Kongo. Sinori legwa jima, alimwagia kondo Uno, oh, 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 nina waokoa makahaba, baba Kuna walongo wa meno saba, baba Nili mtoa hechi, baba
Yani, A, E, I, O, Uno Everybody say Uno Asema Uno Everybody say Uno
Uno Uza migando kama hautaki
Uno
Upinde kama unakanda chapasi
Sema Uno
Asirizo mbushe hati kwenye bati
Uno
Umanga de Basi kata tarakibu utibu Usijepata ajari Uno la chibu uchibu Nina mkondesha zari Uno la reisi Alinaga mifuba Ukena diarasi Kuna faripuba Popote wanarimwaga Yani kinaga ubaga Wejaribu kuchunguzaga Unondoli nalegeza chaga Ina wako wa makahaba
Una
wanuko wa mendo saba
Now hear this
Yani A, E, I, O
Uno Everybody say Uno Asema Uno Everybody say Uno
You know who it is. This is VJ Vector, the Mixed Terrorist.
You got the keys to my cheek. Usi stick ya sana mrembo hini stick shift. Ignition baby full speed. Ski accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerate.
Oh. I say no no, baby you be the one. Yani huna kasolo, sura shepu, no namba nane Nipende ni kupende, adi tufanane Kama kinyozi na nyembe, ufe tuzikane Udoye mifeo, udoye mideo, mie udio Menyama dipao, mie udio Oh baby, lo, your love you gon' make me go lo. Anywhere you day, I go for lo. I gon' love you today, tomorrow, ro. Oh baby, lo, your love you gon' make
Ladies
me go
Ladies and gentlemen, you are now listening to the ladies' favorite DJ, VJ Vector TMT. TMT on the ones and twos.
Najisi jali ata rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Najisi jali ata rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotina, chapa ni chapanga jotina. Na nikichapa ni chapanga jotina, chapa ni chapanga jotina.
Teki nana nani nani otero, teki dana dandia kambie pero. Kanikus natakang kambie siro.
Najisi jali ata rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Najisi jali ata rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapane chapanga jojina, chapane chapanga jojina. Nikichapane
chapanga jojina, VJ Vector, VJ Vector.
Teki nana nani nani otero, teki dana dandia kambie pero. Kanikus natakang kambie shiro. Shiro ana lishwa na mashiro. Tikidia 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 wana. Tikidia 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 wana. Tikidia 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 wana. Rozi kishikanga changa wana.
Najisi jali ata rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Najisi jali ata rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapa ni chapanga jotina, chapa ni chapanga jotina. Nikichapa ni chapanga jotina, chapa ni chapanga jotina.
Pika, linga, lima lima, piga mimba, chimba, chimba pima, vimba vimba, lima, simba zima, simba ringa, bumpa, vimba dinga, mzinga kinda, linda, wako pinga, vanga manga, shada, nyanyandaka, uneza lamba, bamba, baosaka, chimba chimba, zika, bananana.
Najisi jali ata rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Najisi jali ata rangi mirakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapa ni chapanga jotina, chapani chapanga jojina.
This is VJ Vector, the mix terrorist.
Sikosi uradi nipate ni machil na kabinti. Fomi mingi hadia na shanga na sisi. Kila siku ya wiki get tipsy. Na niki get done, na blow it all on the whiskey. Jack DJ me na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jam levy. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Niliji get home, juu ya bed ni mbleki. Sima soni mangire, zime nice. Demoja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Sima soni mangire, zime nice. Demoja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice.
VJ Vector, VJ Vector.
Flip in my car, tesi kalamu. Muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Teka mali kama Boko Haram. Nike jipa basi nitawandalia karamu. Bash mara that that. Tunakuja chap chap. Tunakuja na gold tape paka tap tap. Ati shori wants to take a snap. Asha tuwa top, asha nikali ya lab.
Sima soni mangire, zime nice. Demoja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Sima soni mangire, zime nice. Demoja wawile.
VJ Vector, VJ Vector.
VJ Joss, Kengela Bundoxi.
Nule mluya wa
Hola mo.
JKJ on the beat.
Na wapeleka na rada, na wapeleka na rien. Kama au na rada mze ya belisha rien. Hapa neko sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata.
She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and lock it up, lock it up, lock it up.
Na wapeleka na rada, na wapeleka na rien. Kama au na rada mze ya belisha rien. Hapa neko sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata.
She want a bad man, lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunye tosa unajua weni sugu. Mango soko wa udai weni nyugu. Kucha kwangu magide njugu. Security ni ati wanadai rungu. Reni gani ata, nilithani ata. Jana rungu ata, rolo flani hapa. Piga punye to akikaza kani dry ata. Story flani za waras wakibanshada. Niko pin na kichungri kani ngale ata. Christoph Laka dandani ya hii masha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata nioa. Zimeshika
vifuata ni uwa Kwa na rien uye bwana chakua Shikilia bwana wea chakua
Peleke na ring, peleke na ring Kiki waka man, peleke na ring Ziki nyanyun, peleke na ring Mangoku wakifika basi, peleke na ring
Na wakwari castles, ma 3-pointer tu Sifani, Stephanie wangana yangu tatu Jujoti zangu wanga roundi, tatu tatu Muhogo pigi mini mluyo, milu piga chibantu Tingalingaling, school bell ring Na mindo bell ringer, na wapeleka na ring Tuma pin, mejipin na makoro Na kapenka na ninyonya mbu Ohoro wakuo, wendo wakuo Inanifanya nisike kusika mataku Izoza kuo, jezi kufa kuo Ziko kari yangu shida hata za mama kuo
Pedi wa muranga na githike tobo Gudi zangu kama kanzango mongo Kwenye pedi wako lingo leo meno Kwenye pasto ivo shada ndope ya neneno Sizi mwaga inje isi majembosho Midhoboda dhoboda kitu dhobodhobo Hapa kuna za ponye tutango leo mbengo Nisha pita na kadem kapedi mapengo Peleke na ring, peleke na ring Kiki waka man peleke na ring Ziki nyanyan peleke na ring Mangoko wakifika basi peleke na ring
Niko rien na vifuata ni uwa Zimishika na vifuata ni uwa Kwa na rien uyo bwana chakua Shikilia bwana wea chakua
Peleke na ring, peleke na ring Kiki waka man peleke na ring Ziki nyanyan peleke na ring Mangoko wakifika wakifika
Kacha groove one time Feel the vibe one time Calculate one time, two time
Hey, mele iku sawa ni mchele Na leo na dai moja ya power that I will never forget Drop me your pen in our location Stack your stories, I see mu mstack in my conversation Stack, hey, utani pata kwenye gate Kama ni appointment, you know that I won't be late Nope, this story na juwa well na relate So katambe mkumbili, sote tu participate Take a selfie
Leo ni make am ku get down Leo ni make am ku get busy You've been on my case for a while But baby, I am not that easy Feeling some type of way Nishike kama siku za mwizi Tupige kama gym, tuko tizi Nipike kama toke mandizi Today is your lucky day What you gonna do now that you have me all to yourself So come and get this before we get down to business Take a selfie Baby, na my lover
Do a selfie
Number one lover
Take a selfie
Baby, na my lover
Do a selfie
Maisha ni mojo wacha nbambisho Nasema uko saa wacha ni akikishe Young wild and free kijana na PD Usiji ni mechofo, usiji GNC Leo ni leo, chiachilie Jipigie kifua, chiaminie Chukua selfie mtu wangu wetesa Wacha mboli ajuu, inaweza
Fast life, you want touch your waist My type of night, you're my type of lady Fast life, we vibe like we ready Act like you mine, act like we in the fast life
Slender form titi mtiti all along Nime notice your form Iko fiti tumebond Sa tunengia zone Utushiki
kisha zoda Vj Vector Vj Vector
Take a selfie
Mimi na
malaba
Do a selfie
Number one lover
Take a selfie
Mimi na malaba
Do a selfie
Number one lover
Like mango See
Sio ni sawa na una vision Macho zimefokasi allowance Una sit on Suna jonga no pazia Si atin kona mission Apa ingine ni nao Na siapa ndo na belong Many like for long Style fresh, sexy Smelling my cologne Usha chukua self You go ready now It's on You know you the one I've been looking for
I'm the one I've been looking for I come a little close Niko starting more and more Yeah I know that I'm not gonna talk at Cause he let my feelings I guess I need Sunny panda panda Chukua self You to test it sasa I like boy on your case Saki panda panda panda
It's VJ Vector, the mix terrorist. You're now rocking with the baddest DJ in town, VJ Vector TMT, on the ones and twos.
Oh yeah, I don't want to watch you with the jibula. Peana, peana.
Nikona dudu dudu toa kutu 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 dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu kutu
Zao
zao zigi zao zao. Come come nikupe tiki nyao nyao. Wow wow kusema kweli ni membao mbao. Pow pow kaa kuna vie hao hao. Boom boom show kila kila. Na maringo mingi ndiyo sina sina. Na nikijitiki niko miraculous. Na ya macho neza pewa binoculars. Weni old school ka inheritance. Una chocho bado na mashenani rants. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni ah.
Nikona dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu.
Dada dada wani maliza. Dada dada wani chizisha.
Vector.
Kichwamba nimemea pembe. Bauru mujitupa tembe. Poster na wakata wembe. Chakete kakue kuete. Pum pum na ipepete. Slay queen na mtepe tepe. Wasenge tuwa lenge lenge. Suramba na watuwa teke.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu.
The Mixterrorist.
Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu.
Contest. Say you put it in position, then me curve me waist right there in the middle. Yeah, that be the place. Yeah.
Kanyaga, watch out. Kanyaga, kama Jonah, sikatai kutumwa ni nevena. Kanyaga, kaka kuna njevi Hata upande jeta uwezi fika heaven Lazima wena Christ man pige ruti
Odi wa mta huko na dream ya kuwa star Haiwezi meka umeka Basi ya mka focus vile inafa Kanyanga na uchapa
Wala
Nipa polisa kuyemo wakit If you don't drop, don't eat And everybody want a good life, don't eat
Follow Vector on Twitter and Instagram at VJ Vector TMT.
Kanyaga kana pigo za unafiki Kanyaga kama mbea siyo rafiki Kanyaga kama fisi ana royal sichi Akulisha kufish kwa ni vepe Kanyaga waze wa shobo kudandia Kanyaga klabu kumba umba bia Kanyaga slay queens vibisho vya bandia Ukivipa hayeti madaivi na vimbia Kanyaga uzushi Kanyaga mashemu feki Kanyaga nuksi Kanyaga udadade Kanyaga mawifi Kanyaga makama ex
Kanyaga kikrosi Kanyaga Oya, Kanyaga
Kanyaga, Kanyaga. Kanyaga 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 kanyaga
Yeah.
Kanyaga kanyaga
Kamu nalicheza sangu
Kanyaga kanyaga
Wale wakuda wadaku
Kanyaga kanyaga
Yeah, kitaku ndaku
Now,
kanyaga.
Now, now, hear this
Now, 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 hear this
Fire!
Oh, yeah Squeezy watu wana taka money So mi jimu itaku posti Kunitumia ni picha pigo gani Eti basi denku posti
Oh yeah yeah
Kadisarusi kuchanga changa
Kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga
Kanyaga.
Sina godoro sina kitanda Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga
yeah.
Kama butila mugambo
Kanyaga.
Wafuruga mipango
Kanyaga.
Waze wa insta michambo Eti baby ni unge bando
Kanyaga.
Uzushi
Kanyaga.
Mashemu fake
Kanyaga.
Nuksi
Kanyaga.
Udadade
Kanyaga.
Mawifi
Kanyaga.
Paka maex
Kanyaga.
Mikosi
Kanyaga.
Oye Kanyaga
Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga
Kamu nalicheza sangu
Kanyaga Kanyaga
Wale wakuda wadaku
Kanyaga Kanyaga
Yes, kidaku ndaku
Kanyaga Kanyaga
Wajue izi namba chafu
Usiku wa tulale, tunakesha kama pupu
Lewa lewa
Tena wape na bari kama wapaka simguako
Lewa
Usiku wa tulale, tunakesha kama pupu
Lewa
You know who it is. This is VJ Vector, the Mix Terrorist.
Lani sikuna ni dea kutoka Badala tu unasema tu chao Na siku defu wana najua kutoka Aki talk boy shan anamao Rauka juu custom za kachacha Ni kuperi baka kama gera jifao Pa ukwa Pa ukwa
When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
Lani sikuna ni dea kutwa. Badala tu unasema tu jao. Nasifu dem mwena najiwa kutwa. Aki talk boy shan anamao. Rauka juu custom za kachacha. Ni kuperi baka kama gera jifao. Pa ukwa Pa ukwa
Pa
ukwa Ama dem wasimame ama wainame. Ama wainame
we wainame
Na basi wainame Basi wainame Basi wainame Basi wainame
Msanduko ni kimbitwa sikingale Masiva na jitambu waka ordinare Kiumbanga makushota mamboko Nakangoko nakasesa kama koko Niaje niaje ni chape wa makale Su unajua minataka tukinare Ni wawasha ina mtakubale Take mde na anawasha tukingale Na daibong inform nisha sare
Lani sikuna ni dea kutwanga Badala tu unasema tu
jao
Nasifu dem wana najua kutwanga Aki talk boy shell anamao Rauka juu custom za kachacha Ni kuperi baka kama gera jifao Pa ukwa Pa ukwa Ama dem wasimame ama wainame
wainame
Ama ngeusu wasimame ama wainame
wainame
Na basi wainame
wainame
Basi wainame
wainame
Basi wainame
wainame
Drop, 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 drop
VJ Vector, VJ Vector.
You say you got another man. Say you love me again. The kind of way I feel that day, me I no go feel the KK. I'm walking no go through like this.
Fire,
I
mean,
I'm gonna like my deed. But you all don't say this kind thing, BD. Just let me know if you know what I do again. I know go disturb you, I know go stress you. Just let me know if you know what I do again. I know go disturb you, I know go stress you. But don't call me back, oh. Don't call me back. When you see say I don't deal with another person, baby, don't call me back, oh. Not coming back. When you see say I did with another girl, baby, don't call me back.
Even if you call it, you go call it. Cause I don't go there. I don't do again, make you forget.
Come another day.
Even if you call it, you go call it. Cause I don't go there. I don't do again, make it forget.
I think I
tried. Baby, you say you need some space. I give you 6 months of grace. Hey, that girl we see last night, no go mind to take your place. I even let you know who be who. But they ready more me who. But if not game, with kind level be this, yo. So let me know if you don't want to again. I know go disturb you. I know go stress you. If you know I do again, I know go disturb you, I know go stress. But don't call me back, oh. Don't call me back. When you see say I don't care with another KK, baby, don't call me back, oh. Don't call me back. When you see say I don't care with another KK, baby, don't call me back.
Sexy mama sit tight, cook up your ganja, she lina pitai. Signorita si umeni itai, pepeta majigi chunga lina pitai. Induwa mchezo kama loto loto, leo tupo geto na watoto toto. Leta na madini
VJ Vector, VJ Vector.
Kisima, kisima, misitaki kisima. Alima, alima. Leo nina jembe na lima. Katoto kameiva embe dodo, dodo. Yani katamu chapo dondo, dondo. Natamani ni mpige hata mboko, ila napenda kushika hiki boko.
Gona gona gona. Katoto gona gona gona. Baby gona gona gona. Gona gona go. Haya gona gona gona. Katoto gona gona gona. Baby gona gona gona.
You know who it is. This is VJ Vector, the Mix Terrorist.
Katoto meumbika si utani upo juu. Kiuda uda, baby book we wa moto. Jo tucheze calypso, twende inama kanyaga. Na kama unapenda banana ye, mwenzako mikwapo, yaga yaga. Katoto kameiva embe dodo, dodo. Yani katamu chapo dondo, dondo. Natamani ni mpige hata mboko, ila napenda kushika hiki boko.
Gona, gona, katoto gona, gona, gona. Baby gona, gona, gona.
Chuchuma, kisha ulegeze nyonga yo. Chuchuma, unitoneshe kidonda yo. Chuchuma, unanyoka na konda yo. Chuchuma, mwenye mlima kidonda yo.
Ai katoto,
moto
moto, moto
moto,
ai bai koko,
moto moto,
joto joto,
moto moto.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini take down zungusha. Kamata, nakupa, kishika nyundo nipasue kichupa.
Asi mwingi kati. Chuchuma, 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 chuchuma.
VJ Vector, VJ Vector.
Olemana, 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 olemana.
Tunageuzana legalize it, miti ni dawa. Manguko wote wako na umanga, mangati wote wako na umanga, mtaa zote ziko na umanga, kama juice si wote ni wale
wale manga manga ngo sindi wale manga manga ngo sindi wale manga manga ngo sisi ni bwana zama bibi zao sindi wale manga manga ngo sindi wale manga manga ngo sindi wale manga manga ngo sisi ni bwana zama bibi.
Nanda imekazwa ndio shikishi, napita nikikata nikisipisi, napiga hiyo kitu inapisipisi, uko na mena mburi utwa nkomasi, nakemba wamboshi konjeri na masi, hizo shimo zote mena magi.
Ladies and gentlemen, you are now listening to the ladies' favorite DJ, DJ Vector TMT,
Balongongo, Nabanono, Kilokolo, Jamao, Kuchengwangwa, Kwa Grao,
Sini, Ole Manga, Amanga, Sini, Ole Manga, Amanga, Sini, Ole Manga, Amanga, Sini, Bwana, Zama Bibiza, Sini, Ole Manga, Amanga, Sini, Ole Manga, Amanga, Sini, Ole Manga, Amanga, Sini, Bwana, Zama Bibiza, Sini,
Odiwa Muranga, Nikani, Memeza, Tongs, Na Leo Katashika, Tu, Bila, Jing, Jongs, Na Ring, Niku, Redi, Tuka, Merekiwa, On, Na Homange, Uzapo, Kando, Wale, Gize, Tongs, Mangoti, Mingi, Mingi, Kido, Giri, Bato, Mangoi, Mingi, Mingi, Kido, Mkoko, Bato, Nisina, Kili, Mute, Nia, Hadi, Wale, Mate, Mi, Moga, Kachizi, Sipanguzi, Ndo, Ulambi, Isunge, Kuwa, Mkenya, Ninge, Kuwa, Pidi, Wake, Na Kange, Kuwa, Gido, Ninge, Mtoka, Sando, Zake, Leo, Sidai, Beef, Sapa, Nakula, Sistake,
Na Pemchile,
Mark Gino, wakizungu shandanda ya wanduk Gino, wacha mate mate Mark Gino, wakizungu shandanda ya wanduk Gino, wacha mate Mark Gino, wakizungu shandanda ya wanduk Gino,
wacha
Gino, wakizungu shandanda ya wanduk Gino, Gino, no, wakizungu shandanda ya wanduk Gino, wacha mate mate ngishezi, Gino, wakizungu shandanda ya wanduk Gino, wacha mate mate ngishezi go, kolabo RSV, Prince na Chicho,
Danda, tingisha
Tingisha ukikosa basi blanda. Idanda, tingisha madanda. Wako na vitu zitafungua kibanda. Bingirisha, bingirisha, wine hizo danda. Tingisha, tingisha ukikosa basi blanda.
Tingisha tuzikwende kwa kibanda. Nuwa ndanda mami pedo kwa kitanda. Hakuna blanda
sina gai kwa ibanda. The mix terrorist.
Eba beba pige kitu kakinanda. Epo epo mami kwanza nipe namba. Usha ni bamba ni kaze kakamba. Kam tuende watangaze ukilamba. Teke teke ndie chubi na ganga.
The terrorist negotiates with the government. This is VJ Vector. The mix terrorist.
Danda tingisha madanda.
Now hear this. You're now rocking the baddest DJ in town, VJ Vector TMT on the ones and twos. This is B Grid Entertainment giving you good vibes straight up. Put some respect. On Twitter and Instagram at VJ Vector TMT.
Party after party,
yeah.
Party after party,
yeah.
Party after party, yeah. After party after party,
yeah.
Party after party,
yeah.
Party after party,
yeah.
Party after party, yeah. After party after party.
Okay, the pregame lit, so we turn up, turn up.
Yeah.
Vibes on vibes, yeah, we burn up. Sun up, sun up, going off like a rocket launcher.
Yeah.
It's the vibe, yeah, you like it, don't you?
Yeah.
Take it, do it for the culture. Pelican fly, I don't like no vulture. I thought I told ya, when I come to it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too. Like, yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party,
yeah.
Party after party,
yeah.
After party after party,
yeah.
Party after party,
yeah.
Party after party,
yeah.
Party after party,
yeah.
After party after party.
Okay, now drink after drink till we go dumb dumb. All about the action, John Club and dumb. You think it's over, but I'm not yet done. I keep booing. Give him a run, run. I said, good morning, let me do my thing one time. Good morning, let me do my thing two times. Good morning, give her that thing three times. If you really, really like it, we can go full time. You know, I handle my business from the start to the finish. I really ain't got no limit. I'm pop out with a spinach. I got my haters to live it, the dream and hear what I live it. Ain't got no time to be timid. Miss me with a gimmick. Like, I came looking for company. Drop that thing up on me. Eh, but I get good money if I wait. It's a party after party, cause I got my money. Like,
your dad warned you about this DJ, your mama approves of him, and your sister is dating him. It's VJ Vector TMT.
Kutawaka DJ Leta wako rage kistim ya jabos.
niwekie mtu nice mwenye tawabamba KRG wanamwita motanga hani dam ajawaiye kung'ang'ania togi wao anawatengeneza ng'ania zamba zamba ana anawanyandusa God stroke na mafans madem na shada KLG na diele makuta waka Wakijileta wawara wakistim ya bobos Niwekia mtu next mwenye tuwa bamba Kiel boss Niwekia boss Niwekia boss Niwekia mtu next mwenye tuwa bamba KLG wana mwita motanga Kanida ajawa ya kumanga Boss
baby, it's Friday, then I say my baby. Keep bad man, kemba wako lady. My dance move, tunazita ode. Linga linga ling, school bell ring. The girl dem dem a fight for meeting. I meet it, me a give them teaching. The bad girl dem a went on this scene. Buyaka buyaka, baby wangu mnoma. Buyaka buyaka, my suicide bomba. Buyaka buyaka, we me shika vinoma. Buyaka buyaka, bad man, let a light up.
You wait here, mutu next, mwenye tawabamba. Shell kid, wana mwita motangari. Ajawaiye kung'ang'ania Togi wao anawatengeneza ng'ania Zambas, zambas, ana wanyandusa Tuwacha God stroke na mafans madem na shada KLG na DL malkuta waka DJ leta wako rake kisim ya jabos
Vector
Niwekia mtu next mwenye tawabamba Masilva wana mta motanga ria Kanida ajawaiye kung'ang'ania Togi wao anawatengeneza ng'ania Zamba zamba
Fanya kama unacheza isoko Vinyuka vinyuka basi isoko Fanya kama unacheza isoko Vinyuka vinyuka basi isoko Vinyuka vinyuka isoko seka kipela Maria ni kuonge mahela, mahela, mahela Nipele kempera mpera Maria baby watala mera, mera, mera Nionyeshe makeke Minataka hiyo dedek Popote ni kukamata Kwa ulimi bake mati Minataka leo ujibambi Wesonga ni kupakata Oh yeah 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 Fanya kama unacheza isoko Oh yeah Binyuka binyuka basi isoko Oh yeah 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 Fanya kama unacheza isoko Oh yeah Binyuka binyuka basi isoko Tigisha minganza ukiteteme Shaki waja inokoma inates Togo poko ndani ukisema unanyesha Nipandishe misuka nyongeze mapresha Baby do me coconut yeah Sokoto Ikune kama nazi Sokoto Ikaze kama nazi
Sokoto 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 Sokoto
Baby do me coconut yeah
Sokoto
Ikune kama nazi
Sokoto
Ikaze kama nazi
Sokoto Sokoto Sokoto
Thank you.
know who it is. This is VJ Vector, the Mix Terrorist. Mix terrorist himself, VJ Vector. You know who it is. This is VJ Vector, the Mix Terrorist.